bullshit, no it's a bullshit. BJGDD Mexicana like a villain. Dogo aki bibo
Oye,
goje ni wape story kuhusu mina huyu shori. Hatujajuana kitambo kama yena kabachori. Ye baba Kaila Dwali twitter Magufuli gang. Alianza kunizingatia kwenye verse ya konde gang. Na nikampata adhari konde chupa kano mbali. Nikampiga kimoja tu chamshua lafu chali. Na nabati ya nikuta enzi ya bale. Lakini ndo hivyo jenzi wanapenda mapenzi ya wazee. Simlaumu ye ila na kampani mbaya. Mana kanza kunipenda toka enzi ya Jakaya. Kaka yake boy ka eji sawa na Nakaya. Nani zaidi akamulize Abdala Mwaipaya. Walinchukulia pimbi nikawakaza wote. Yena mwindi yana kampani yao yote. Akiniita mina enjoy kusema akanipaga upenyo nami nika play bad. Nikamkaribisha Uswazi take away kama chege. Akauliza siku wa zigandi jendi nkampa mbege. Akaanza kuruka ruka kama anacheza rege. Nkamwambia mie muhuni ila sivaagi mlege. Ana beshte yake toto nehi nehi mixa Uswazi na nyodo. Kumbe familia ya wakazi. Siko serious lakini kwangu mtoto ya toki. Tamfata live na Jose kwenye karaoke. First time nimekutana naye ni Mbezi Beach. Ana PSP anacheza Chelsea na Man City. Kaongozana na wadogo zake na waita sweetie wanaosafiri binafsi. Vipi ningempa lifti mara ya pili kumiti. Ilikuwa ni birthday party. Wenzake wana vinywaji ye anakula kliti. Livomsoma kumbe my mother told me my father say what's your name.
Jabesh by the way mina shobe.
Mini back D dabi D dabi D bi dabi to.
Oh I oh, like hey. Your name.
Thanks mami to. Homo panga ila sasa nimepanga Masaki. Na kwa brother ni kibamba ila mikule spata. Sister do fresh mini we sharobaro.
We sharobaro.
Ni we sharobaro huh? Yani sister do fresh mini we sharobaro. Ata kikosa ni kifoka.
Please foka kisharobaro oh. Babe
Bana sister do fresh. Sister do fresh. Alafu na nagawa cash. Yes, mdogo wake wa kazi. Yes, mdogo wake wa kazi.
I don't need flesh like
oh. You need the fresh like me.
I like sweet things.
Oh, so you need the fresh like B. I'm a funk bongo flavor. Fresh like B about touches.
You're fresh like tea.
Guys, kusu rap, kuna watu fresh like we. Skoda ghetto chart bibo, fresh like yeez. Usalama upo niko fresh like tease. Hata tema yai, how I soundi fresh like these. Kinacho nivutia baby, hauna ego. Sio tu moyo, nyombe mapafu ni kupe figo. Jo ghetto ni kupeleke, tumpaka kibo. Yule shogako, mwindi mwambia simogope bibo. Sister do fresh, minwe sharobaro baby.
We sharobaro.
Niwe sharobaro huh? Yani sister do fresh, minwe sharobaro. Ata kikosa ni kifoka.
Please, foka kisharobaro oh. Babe
Bana sister do fresh. Sister do fresh. Alafu na nagawa cash. Yes, mdogo wake wa kazi. Yes, mdogo wake wa kazi.